Lekhumanyane makoko ebile o se ka wati e tladi ka ke go jilewe kana jwala jo ra boma yele 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 ma e tladi ka re tagiwe kana jwala jo ra boma yele 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 ma e tladi ka re tagiwe.
Yeah.